kati
mwezenu natamba natambia mapenzi najiona mwamba mwamba wa mapenzi si nimeishika namba namba ya mapenzi muda wa moyo kuringa kuringia mapenzi la hasha simvimbi mtu penzi lipo hapa raha ya penzi la huku halina mashaka visomo na mchinje kuku na kutapatapa penzi tushachezea tufu mambo ni swadata. Oh baby feel free to love lazizi. Oh baby pumzika love habibi. Oh baby feel free to love lazizi. Oh, 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 oh pumzika love habibi yeah. Namba moja ameshikilia namba namba moja yeno yangu moja namba namba moja ameniweza namba moja hello 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 anani baba love nakiombea mtajuta anani baba kitumbo sambusa kuna muda kiutani analeta mbwembwe anasusa nikimbembeza sio buta buta ndo hivyo ndo hivyo mimi na yeye milele miaka mia tano mimi na yeye milele ukini mande mano mimi na yeye milele hakuna mashindano kwetu raha tele. Oh baby feel free to love lazizi. Oh baby pumzika love habibi. Oh baby feel free to love lazizi. Oh baby pumzika love habibi.
Namba moja
ameshikilia namba
namba moja
yendo mama yendo
namba moja
ananipenda nampenda sana
namba moja
ananijali namjali mimi na enjoy mapenzi naye na enjoy mapenzi naye
na enjoy mapenzi naye
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.